You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E ui le tamau a inga, ma le tele o awa noi au se talia nei. A ile ripoti a le Global Childhood Report, le ripoti a le Save the Children. O lo ta uai le se e itua o le tūlanga o au se talia nei I le tausinga o ana whanau po o tamaiti, pe a whātusa I si atunu u o le OECD. O lo oi le tūlanga se fulmana lima, au se talia e whātusa I si atunu u o le OECD, ma o se tūlanga na sāu noa ai le whātonu o le Save the Children, Save the Children Australia, Paul Ronalds, e te tau ona whaapapole ni nai taitai o le atunu u, e mā fua mai, ona o le mativa, ma le le tāngo lima, o nisi o a inga matangata I le atunu u.
I think actually many Australians would be disappointed with that outcome and actually be hoping for a much better prospect for our children. Australia is one of the wealthiest countries in the world. We have a great environment. We have a well-functioning democracy. All the sorts of institutions are in place for our children to do very well. But actually, we've been stuck at around 15 now for many, many years. I think that's fundamentally due to our inability to tackle entrenched poverty.
Le whātonu o le Save the Children Australia, Paul Ronalds. O le isi whaafitauli na whaalia I le Save the Children Global Childhood Report. O le māwalunga peale o le au whae o tūpulanga teine televou e maua I mā itanga o tina po o le maito se itu lou. Le māwalunga pea o tamaiti mai ai ngā o tangata mua mua, Apolosini, Matara Straits, O lo ola I se tūlanga mativa, ma le le tāngo lima. Ato ai, ma le to atenle o I lātou, e le o a o onga. O le whawhita auli le nei, na whaiti o inai e Joel Clark, o le whaala potopotonga le Amnesty International Indigenous Rights. Le whainga mālo I au se talia nei, ona o le le aioni ana fuafuanga mautū mō whānau atangata mua mua, I mata upu I a onga,
What we're seeing is that Australian governments act too late. They're reactive, they're not proactive, they don't have positive plans for Indigenous children. What they should be doing is addressing education and health factors really early.
Talu mai le tausanga e lua afe, ua mōli mawina e tusai ma le Global Childhood Report, se si itanga I le tūlanga o le ola mālolo ina o tamaiti I le lalolangi. Pei tai nisi o atunuu o le tausanga le nei, e lata I le tausanga le nei lua afe se fuluma le iwa. E lata I le fitu se lau miliona tamaiti, o lo ola I tūlanga la matia, ona o le mativa, ona o le whaatawina whaapolonga, ma le whaafainga aluenga ina I tūlanga polonga, le whaea I poipo whaamalosi, le lea o onga, le mātela ina ona o le uti uti o mea ai ma le suā vai mamā, Ato ai ma le toa tele o loo feoti a tunuu, o loo feanga I pēa mataua ma fevaevaea inga. O le atunuu o Singapore, o loo numeratasi po o loo aupito ilunga, I le lelei o na tausia o ana whanau po o tamaiti, I le Save the Children Global Childhood Report. Numera mua mua Singapore, sa so oi Sweden, sa so oi Finland, sa so oi Norway, sa so oi Slovenia. Ona sawa I lava leo le lisi, whaato a maua au se talia I le atunu ulo ona se fulu malelima. O atunu olo o sili ona lamati ai le saonga le mua whanau, ma vave ona feoti tamaiti ai le ima atutua. O lo tele lava I atunu o Afrika, epe o atunu o South Sudan, Mali, Chad, ma Niger. Na saunoa Paul Ronalds o le Save the Children Australia, O le lua se fulu pasene o tamaiti I le lalolangi, o lo ola I atunu u, o lo o mōli mawinai, taua ma fevaevaea inga, ma o le toa lua se fulu pasene o tamaiti I le lalolangi, o lo o feoti ai.
That's one of the few statistics where we've seen a decrease in the well-being of children. More children than ever before are impacted by conflict. Nearly one in five of the world's children are now living in a conflict zone. And that's a higher number than we've ever seen before.
Le whātonu o le Save the Children Australia, Paul Ronalds. o Taimi Uma e asiasia i le tātou tofi i Samoa. A tonu o se tasi o vainga o atangi ai i le tūlanga māua lalo o le mālotu tu atasi o Samoa i le reporti le nei, le Save the Children Global Childhood Report, o le toa tele o whānau o loa mōli mawina i a le whātau sa vali o oloa i le teimi e te tauona o ai i le aonga i le tāulanga i a pia. Ae le ngata i lea, o le tūlanga la matia o nisi o le whānau, ona o loa whātau pea oloa i le tūlewa o le pō, e mei se lawa i whafoane o whale kalapu ma whale inga. O le masina o mati o le tausanga nei, o se vaenga whaanoa noa, masalope na o le balu i le se fulu tausanga o le tamaititi, na whaatau ana ula i whawhane o se whaleenga i mataautu, ai ua tea le se fulu ma le tasi le pō, masalo o se tasi le na o mōri mau, o le tūlanga o lo o iei nisi o whanau i le mālotu to o tasi o Samoa, ona o le mativa ma le le tāngolima.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.